Abari kumwe n'amashumi asepera haizi tarajamo habga sezera icupa riramanuka ikofi kananuka kandi ntago yareka kunywa umutwe utajegera iyashiri watangira guhamagara ho magateri toma madama muteri shida zifinda ati nanga imbeho munda kwiyimukizigamira si gahunda niba byakunda ntizakashije tuzaba dupanga imbeho munda yiwe ntishirane nk'ubutita kumubwira ibyo kwizigama igihugu gita ngo umutungo utandamiye inyota inyatatse uwo ntiwaba ari umutungo waba n'inyatsi ngo amavuta yiwe namuraye ku mubiri depanaje nizo yihoreramo ngo kandi nta bibi
najya yiyima bibaho abayeho muza pejo ibye bwita bijya imbaho dore nk'ubu yakenye if you check on you abakeneye depanaje bazagaruka yamushizeho abakeneye depanaje
simuni yace niko nakura byangu mwache stresse sindiyo nubundi asivinga wahazi mureke twiriye ubutukimanuka siko bumeze
ukabara amacupa bamanuza
uzabujya gucya ari wanaguza
ayo mafaranga basesagura
abagiye kandi atazagaruka
Abakeneye depanaje bazagaruka yamushizeho abakeneye